夜夜思思未来被
kufunga mwaka sio kitoto na kufungua mwaka sio kidogo yeah acha niongeze mikogo na mwaka huu wala sitaki shobo walopanga nisipeni basi wapange tuone na waloroga nisileme basi waroge tuone hey, I go by kuchiga bana
I don't care which you in my love
mwaka huu tutabanana no kufeli no
napambana napambana
I go make it more money oh msondo siviacha ta kidogo dogo nimetoka kwenye msoto msoto najipongeza mdogo mdogo japo jua la utosi la choma kidume sitetereki nitazidi kupambana baka kieleweke life lina maringo maringo kilizo yalizoeleke usijifanye unalinga unalinga kuna kufa kudadadeki hey, I go by kuchigabana
Don't care with you in my love
Mwaka huu tutabanana
No kufeli no
Na
pambana Na pambana
I go make you more money
Na 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 na
To make you my life oh.